amaphutha sithandwa sami. Nalezi nhlungu sithandwa sami. Engikusise zona, engikusise zona, sikwenza ufuna ukuhlukana nami. Ukuhlukana nami, yila amaphutha sithandwa sami.
Ngilandle ngifisa indlela.